Tigo Fiesta 2019. Size yako.
Levels, baby.
Tigo Fiesta 2019 Cypher. I know. Get him why.
Yeah. Nafanya rap kabla sija kutana na sija moka. Yapo wanga wana bana na kaza bado sijachoka. Nakubalika na wakush kama dosa. Mbabe nikiwa booth kama blue saungosha. Juu ya mdundo sijawahi kunyongea. Hata kama mkizomea siwezi nikapotea. Sijawahi kukosea msionekana uongopea. Mili moja kama pair hajawahi kutokea. Hardcore nakinukisha kayai visa. Kila kona nasomeka na skiko amenipa visa. Napanga visa maskari napanga vina wapu. Zani nakalisha nazimisha wanopima kabla sijafanya video. Sisikika kwenye radio Roni Makaveli nikimbisha au stereo. Sibatishi, this is classic material. Kubala mokatae kwa yamini nikio.
Najiona kichwa cha semi so swezi bebwa na minibus. Shawapa sana shav nipeni na mimi bus. Vita kari mtazamo chanya siamini has. Mini ubavu mojo notoa southern of minimas. So sinwete kwenye levels na madogo. The blues chama kubwa red devil. So marogo he rotational. And I prove this is professional. My dream is just to take this rap to international. So call up the guys, call up the guys. Jeda na kaza buti, my bossy pull up your ties. Missy pimiki, moto zimiki. When the kliniki, he miziki. Sije kuipinga, utakosa ridhiki. Niliumbwa niko flesh, sina swali na wazazi. Staki shari kawa kazi, but I f***ing na wadwanzi. Si fake niko special, niko OG. Na speedy kari ni shah. Tigo 4G.
I'm on my biometric swag. Alama za vidole. Humphrey kasha sajiri. So why unenda pole pole. Boy from Bagala. And I'm all about my Dallas. I got the Brock Lepin kama chidi why lala. I'm a OG tapa ish. Yanja siyo fala. Wakiuliza who I am. Sema QB1 Bagala. I'm the boy. Hot the bars of a kipimo. Effect rappers wote chusha tupa kwenye shimo. Na wakitaka freestyle kote mimi nimo. No mana sitishiki hata nikikosa we know. Na skills ka J nataka mone o mifuko. Baka hiwe fat like Joe, hope you know. Bongo hip hop iko true. Na kama unabisha njoo takufitu kwa Q. I got it good, yeah naendesha. I got
Tigo
the swag, got vibanda vile ya Tigo pesa.
Let's get it.
Hold up.
Wara wara ndo baba wa inyumba so na shinda na kikoi. The real makoi apa wato boy 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 vita. Tajika visu sova sara ni dam. Iki mwagika jua zimefika siku zao. Tunakinga kwenye chungu kaskazini mila zao. Ikepita hard inaingia kwenye makoo. Nitatumia mate yako kuhesabia ela zangu.
Yo.
Nakisha kwenye msiba sabu we ni ndugu yangu. She put my name on the wall. Wallpaper dada yako. What you dripping for? Jina langu ni Jinako. Mtoto na G-Express na mina tumia Tigo. Swezi shindwa mpigia so na tanua wigo. Wigo, wigo, wigo. Kicking the door, waving my punchline. Paka semi wara wara, don't hit us anymore. Nazimio la wara huu mwaka ni kuficha idea kakutani.
Wana niomba niwape siri ya kwa low key ukisha kuwa marufu. Siri liofanyo ni kwenye game muda mrefu. Hakuna hizi video enzi game bado tafu. Nipo hadi leo mpaka naona femu imenikifu. Bado tu flag inapepea bila upepo. Mbakiaji school zote nzopitia zaidi ya depo. Mambo ya kukwit sio leo wala kesho. Cause bado niko fit kuyagawa ya mateso. Mo, wanasema na sound flesh kanu kama yani nu kama brown new kicks for new summer. Kama sio mchops wa ulimwengu ndo mama mon point game doi na majungo sio bwana. But I'm still making hot stuff for the system. Watoto wanafanya this song kwenye Twitter. I'm too strong for you youngsters. Oh man kwenye good form you ain't even ni mikasa.
I wish you done na binadamu wenye kinyo. Pindi ya kijitoa fahamu sawa nidhamu na heshima. Unaweza kuta ni mtu smart ya antimamu na mzima. Lakini kwa fasi endo mkaksa naona ukamu uwe wina.
Kuishi kizushi kuigiza chuki inaumiza raw. Na gushi nyuzi unantisha nuksi stanipa no. Na tupa mkuki unakuta mkushi na ushika ko. Jawone grupi na rusha chupi nkufunika show. Miswa za madi mnemjua. Mzingatia nilivo sasa mwachane na nilivo kuwa. Swapa kazi wongo suwezi sema kitu sicho. Ni wazi penye chongo lazima palikuwa na jicho. I keep it green cause nature high na makuzi. And all I do is win, I'm allergic to snooze. Maisha so Halloween, vua maski se mzushi na usimwage gasoline ili nwake we nooks
swezi mrusu shaitwana bama so na soka stack ku have fun I'm trying to grow
nejo laya tangu 90s ngetaka ngezamia handsome ko whites black akunzimia soto ku ram hard touchi leza kuapigia soji farm zaidi ya side chicks kupendo ngangani na data kiwapa vibes rusted masters zaidi ya sanchez catch up any bandit my sister shakespeare zugushe like cyclist fly cakes of darfish push up your psychiatrist I'm high bitch flat gear na babylon na whatsapp device na mtambua kabi home no kim check ni tighter lucky don't you your ragged road make up late on na back is wrong tough gong they're happy home